Shona pistando. Shona pistando a Sami. Ibuga mehlweni yakho. Kodwa usekho kimi. I'll be put on you.